Download more music on whatwerap.com.
Daniel is a no balancer.
Sure. We move on. They can you me.
Sinizi babo buena mailo.
Dawa mailo kabena si zafika.
We don't know.
Mailo si zivika. Ni utimbile tulilo.
Ulibewe azibabevi buena mailo.
Dawa mailo kabena si zafika.
We don't know.
Mailo si zivika. Ni utimbile tulilo.
Kungwelele kulipe umoyo.
Move money, kumudwe sabanzanga veni lina boba mani lekelela ni pase ni chibotoro cha kodonzi ni mwemo fuck off bad energy ni leke ni samweko balule zilile zochitika zichitike reto ngomola bakashana bakupike beta nazimwera nozinyera beta nazinyera ndabaneze nazimweza beta nazimwera ndramaze nasebenzela beta nakolewa komanishi na kondwela nisangala banji soba me big fish favorite right whiskey glen feed. Kungwelele kulipe umoyo, kungwelele kulipe black label.
Oba, leka nini utimbile tulelo.
Mbaloba, mboba, mboba.
Uyu mboba,
mboba, mboba.
Leka nini utimbile tulelo.
Ndawasini zibabo buena mailo.
Ndawa mailo kabena zizafika.
We don't know.
Mairo sisivika, ni utimbile tulelo.
Ulibewe azibabe vipwela mailo.
Ndawa mairo kabena sisafika.
We don't know.
Mairo sisivika, ni utimbile tulelo.
Kukungwelele kulipe umoyo.
Timbe January to December. Awalandefia oyo back to the sender. We don't care as long as in our to sender. Murika store, fishule nwa fionse sender. Why you rembwe namo? ushenda pamien. No wala wudan timba wushen mo pamien. Ake ales polo mumbwene mo ifefien. Gama zanga zamene ni mwela uyumo.
Download more music on whatbewap.com.